malaika, ngambo ya mponye nzikiza asura mubire obulungi bwa muwanika ndake ddala erintwala mukulu malaika malaika owettoboozi eriwooma eyayimba ekiro kata omusana kubuukeyo ndage eddaala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika ngenda kulinya ennyonyi malembukemu anti mubwengula wewali ekkulu ntwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe kwagala ndake ddala erintwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe kwagala ndake ddala erintwala mukulu malaika malaika owemunyenye mu maaso akakkanya bakaba wabatunula mu maaso ndake ddala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika ngenda kulinya ennyonyi malembukemu anti mubwengula wewali ekkulu ntwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe nkwagala ndage ddala erintwala mukulu malaika terya kwagala nga bwe nkwagala ndaketala erintwala mukulu malaika malaika nze ndabika genda kulinya ennyonyi malembukemu anti mubwengula wewali ekkulu ntwala nga bwe kwagala ndage ddala erintwala
malaika wa